he kiwi tuturu whainoke. Me he kiwi tuturu whainoke. Me he kiwi tuturu kia pakari totu. Me he kiwi tuturu whainoke. Me he punga were koe pepeke. Me he punga were koe pepeke. Me he punga were koe kia pakari ake. Me he punga were koe pepeke. Me he tui reka koe waiata mai. Me he tui reka koe waiata mai. Me he tui reka koe kia pakari ake. Me he tui reka koe waiata mai. Me he ai he moana takaro. Me he ai he moana takaro. Me he ai he moana kia pakari ake. Me he ai he moana takaro. Me he pūkeko koe hiteki. Me he pūkeko koe hiteki. Me he pūkeko koe kia pakari ake. Me he pūkeko koe hiteki. Me he tuna awa koe paheke. Me he tuna awa koe paheke. Me he tuna awa koe kia pakari ake. Me he tuna awa koe paheke. Me he tīrai raka koe whakatoi. Me he tīrai raka koe whakatoi. Me he tīrai raka koe kia pakari ake. Me he tīrai raka koe whakatoi. Me he rō kākariki whaingaro. Me he rō kākariki whaingaro. Me he rō kākariki kia pakari ake. Me he rō kākariki whaingaro. Me he hoiho tere koe kāwhana. Me he hoiho tere koe kāwhana. Me he hoiho tere koe kia pakari ake. Me he hoiho tere koe kāwhana. Me he keke no koe papaki. Me he keke no koe papaki. Me he keke no koe kia pakari ake. Me he keke no koe papaki. Me he korora koe ekori. Me he korora koe ekori. Me he korora koe kia pakari ake. Me he korora koe ekori. Me he tuatara koe kia tau. Me he tuatara koe kia tau. Me he tuatara koe kia pakari ake. Me he tuatara koe kia tau. Me he mea kei te koa paki mai. Me he mea kei te koa paki mai. Me he mea kei te koa kia kaha kia toa. Me he mea kei te koa paki mai.